Batake Pierre dimmo. Batake Pierre dimmo, simore go. Komin Simeon Pierre, maccudo e nelado Yesu Almasihu, windi odo batake. Mbodo winda onon hebirbe holare horsude de no amen. Kebirinde pewal Allah men dando eno, hono Yesu Almasihu. Yo gandal mon Allah e Yesu joomi men o yennan on mojjere e dejere. O rokkiri en baawde makko dendangal ko faati e ngurndam e nundal. E dow ko andini en noddudo en e darja mum e mojjere mum o. Ko darja makko e mojjere makko o tabetiniri podoje korsude. Burde mawnude de o fodanno en de. Mbele odon dada e firtare wonde e aduna nde muyoji bondi jibini nde njogodon jikku Allah sababu nde dum no dole mon potno besde e holare mon mojjere e mojjere gandal e gandal kalfugol balli mon e kalfugol balli mon munyal e munyal nundal e nundal horsinde bandiraabe e horsinde bandiraabe yidde yimbe fof so din jikkuji ina e mon te ina njenya madi kadon wonde rimarbe e wasbe nafore e der gandal joomi men Yesu Almasihu gal ngadi kala mo jogaaki din jikkuuji ko gumdo ko bompilaado joomum yejjiti bakatuuji mum kiddi di lawjanoma ko dum wadi bandiraabe tinnode no dole mon potno e tabatinde noddango Allah noddi ongo e ko subi on ko ngati so on ngori non on janata mok ko nden jaynante don damal laamu joomi men tando men duumingugo hono Yesu Almasihu ko dum wadi mami siftin on den gede e kala saha hay sinno tawi odon gandide te gonga mo kebdon o ina selli e mon mbodo sikki ina feewi mi siftina on de do e mbodo e les odo tillisa mbele odon baasa daanade ngati mbodo andi giugulam e les odo tillisa natti heewde no joomen Yesu Almasihu holliri me dum ni kono mami war fere fof mbele so mi ummima do odon baawa siftorde dum e kala saha ngati min tugnaage daari per daari jojere ngam andende on sembe gartal joomen Yesu Almasihu o min jiru mawngu makko gite amen ngati Allah baba o rokkimo teddungal e darja kadi sawta jom darja mawdo o jippima wiimo odo ko biyam mo korsinmi mo cubimi minene koye amen min nani on sawta giwdo dow asaman ndemin gondi e makko to dow haire senende to hono non min besdima kadi labede kabaru annababe o odon mbada ko feewi e wattude hen hakkillaaji mon no lampa kubbowa e der nibbere haade fajiri seeki hoodere subaka yayni berde mon fof ko adi fof non ngande hay goto wawa firdude longinoje gonde e bindi heede hagilantaagu mum ngati longinoje meeda iwde e sago neddo ko ruuhu ceneedo o dewnini yimbe hala Allah yalti e kundude mumen batake Pierre dimmo simore didi no annababe fenobe gonirno e der leñol heeni ko non janginoobe fenobe gonirta e der mon mabe ciornu e der mon jangde fenande halkore ha be jedda jom kalfaandi ciotunodo be o hono non be marba e koye mabbe bomare yawnde heewbe maandew e gede mabbe gamotinde he te sababu de ben ma lawol gongangol bonnite yinnede mabbe ma addanbe ferde daari fenane gam julorade on kono nyaaware mabbe nana dari ko boyi te halkare mabbe ngofjaaki ngati tawde Allah yaafaki malaikaaji bakkadinnoodi di kono tongirdi cialalle weddidi nibbere jahannama he ngam fadde nyalngu nyaawore tawde o yaafaki aduna gadana o kono o dulti nuuhu jeynannodo peewal o e jeedido wadbe o waanji e dow aduna lundido o ilam dufam tawde o fawi e saare Sodom e saare Gomor kuugal o firti dumen o watti dumen dondi mbele ade latano lundibe arobe be yeru tawde o dandi Lot pewdo mo bernde mum fappono sunare sababu de ngurdam salibe gamotinbe be ngati on pewdo koddunode e mabbe berne mum fewne de ina mettatno kala nyalawmo beddo sababu de golle mabbe bonde de yetno wala de nanatnode de non jomirado ina andi no dandirta nundube be e jewtindaje ina andi kadi no dalirta o nyibe be e halkare ha nyane nyalngu nyaawore ha teenti non e dogobe caggal belanteje aduna e der muyoji mumen tuundi yawbe laamo jomirado be ko be susbe deedi tiitbe koye be kulaani hay yennude darjaaji di kono malaikaaji di fuf e burde be sembe e baawde kalmi sorta ko be e jomirado o jennoje be puuri kono kullon ngur kono ejere tagana kon nangede mbare kon ni abena jenna ko be paamani dum yum tantabe ko e wardede no kullon kon bardeteni ma alla yobbe onyaare mabbe welata be ko nyawndude belanteje mabbe nange e hore kar ko be gacce mon ko be ella mon so ndendi e mabbe laal welata be ko fuuntude on heewi gite mabbe tan ko jina be jonetaake bakkat muk fitandu yerboru fof e komta dum berde mabbe ko jamnaade e ngitjite laagu ko be hudaabe alla be celi laawol portingol ngol be majjini koye mabbe be nyembi balaam bi bosor mo njobdi wurtuno e oñaare o kono alla feli goofi on annabi wadi ha mbabba haaldi e mum no innama aade ni ngam dartinde kaade mum di ko be boyli di ngalandiyam ko be duule de duleedu soggata be ndesana ko ni bere burnde luggine de abena naftoro konguli mawdi mehi abe ndulle nira muuyoji balli mabbe gamotindi di boccitibe ko boyani wurbe e majjere be abe podana be dimaagu taw kambe ko e mabbe be goni ko e jiimaande firtaare de ngati goto fof ko maccudo ko foli dum e dow gandal joomen yesu almasihu dando eno so be ndadi e tuundi aduna be duttima e mayri kadi handi foliibe wortorde mabbe buri bonde e fuddorde mabbe wasnode be andude lawol pewal ngol buri andude ngol ha gasa rungto yamirore senine ndebe dokkanonde ko heptibe ko tengtini ngol do kongol
rawandu nyamti ture mum
wiyama kadi
mbabba tugal lotaba tallima e mboko
batake pierre dimmo simore tati bandirabe horsube ko do woni batake dimmo mo bindumi on e der majji kanji didi fof mi siftani on ko ganduno don ngam irtude e mon mi joji labdi mbele odon tesko longinoje annababe senibe be e yamirore jomiraro jom dandore ne kibirdon ne laabe monde ko adi fof non ngande e balde batindide ma toñobe wuroobe e muyoji mumen peñ ngona e tonde on ina mbiya holito fodore gartal makko de kam woni ngati ko taniraabe be mayi fayde joni ko fof way kono no wayano gila e fuddode tagore ni e dow dum be tey yejjidde e jamanuji gadanteji ina wodno asmanuji wondude e lesdi ciosinde e ndiyam gondi e hakkunde ndiyam sababu ne kongol Allah ngol ko sababu de den gede kadi aduna den o yolira e ndiyam firti kongol kongole hore mum lesdi joni ndi e asaman joni o ndesinira jeyngol moftana nyalgu nyaawore e halkare lundibe ngu kono non bandiraabe horsube on potani yejjide ngel do gedel e yeso jomirado nyalawma goto way kono duubi ujunere ni te duubi ujunere mbay kono nyalawma goto ni jomirado o leelani tabatinde fodore mum no woni e yimbe mi jorto ni o munyan on tan sabu o yida hay goto halko o yidi ko yimbe fof mbayto ko e mumen nyalgu jomirado ngu non betirta yimbe kono gujjoni nyande hen ma asmanuji mbulbito pirto gede gonde mumen chaaya aduna e golle mum koña tawde dum fof ko non tayirta holino poddon wurdude koni ndaw ngurnam cenidam koni ndaw nundal nden non tombode te kepene nyalngu allangu nyande hen asmanuji kubbat caaya kala ko woni e mumen taaya kono yowitaade e fodore allande eden tombi asaman keso e lesdi kesiri do pewal jogori duumaade ko dum wadi bandiraabe horsube e der ngol tumbagol tinnode mbele almasihu ina tawa on ngala tuundi on ngala ella tawa ko e deejere nangire muñal joomi men gal dandore hono no alla rokkiri bandi men polmo korsinden o hagilantaago windude on dum no windiri dum e batakeeji mum fof heni batakeeji makko ena mbada konguli chaddi famde di humam binnebe yafbe holare be bencitta no bencitirta bindi goddi dini ko non be ngaddanirta ko e mabbe halkare onon non bandiraabe horsube tawde on tintinama dum gila joni ndeno de wata salibe be naworde on e majjere mumen ngopondo nangtina don ha tiidi do bamtode to bange mojjere e gandal joomen yesu almasihu dando eno teddungal wodanimo gila joni ha abada amin.